Cheni mo mutima no mo malilo no mo kuyashamulilo no mo buju brutality ba mwine cheni mo mutima twalishi ba mwali kwa tamaka twalishi ba mwali kwa tenkoli twalishi ba mwali kwa temfuti bati wesheni mo mutima twalishi ba mwali kwa tamaka twalishi ba mwali kwa tenkoli twalishi ba mwali kwa temfuti bati wesheni mo mutima ba mwine ni mwebo imwe muli mpolio that's why nda pepo lupia baka milundi leko nga tomana uniform tufilo kumfa wino nomba shino nchiko bwana tuleti no mwenso you promised the nation that you will protect us now we suffocating from tear gas canisters Mr. Policeman please don't oppress us Mr. Politician please don't neglect us no more malilo no more kuyashamulilo no more bwana brutality wa mwine wesheni mo mutima no more malilo no more kuyashamulilo no more buju brutality wa mwine wesheni mo mutima nga twati tushiteko ka corolla nishinomba twaile telela apali ponse fya marodi bloko kujuenda kuti pakinganso muleti la usaniposhe na kakwanja mule ndotosha uniposhe na makwacha
ishiteme ponto mikali pa bwana na mayo wa vyele ine ali bwana
na wewe musepela aikone vyongonga wamona tichako kalipate kubuchukela kumusebo wiposa mabwewe toba ula na bamotoka uluburi fiko umutende busaka wipange mpasa se nangu ifi mpulunganya wipange ntulubundi umutende konganya ifi ntukula nshanya we kwata anga bonfia fieshi we yobe teku bonte panga no more malilo no more kuyashamulilo no more bwana brutality wa mwine wesheni mo mutima no more malilo no more kuyashamulilo no more buju brutality wa mwine wesheni mo Burn down Babylon, burn down Babylon. Bibidi bye. Nelumba kuba vya shuko kwisano. Weba na benu mune ni twala fakuno. Ifiko tifila kali patu kale mana. Gatwale mana ekonomi kule mana. Kale twaleti imiti kula impanga. Ile lowe na vale oche impanga. Tondolo musuma na leti shakala ndeko. Lilo changali paka nande Alufianya sorry.
Praise be to God. Bless our great nation.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more bwana brutality wa mwine. Wesheni mo mutima, no more malilo, no more kuyashamulilo. Wesheni mo mutima.
Music
for change,
for change.
Chantiton Empire.
ZambiMusicBlog.co.
Twalishiba mwali kwa tamaka, twalishiba mwali kwa tenkoli, twalishiba mwali kwa temfuti. Wesheni mo mutima.
Alola German, tudi bantu benu. Rest in peace, Vespers.